torbandar be hanga diqqato korra sinittimne woldorgomi festivala muzika kenya barana gama adatin manabarum safadar kalamneso isiolo ijolle durbatumoy dorgomintun akka adaf inma kenya jabey fannunu tolchajada directori manabarum sa sarar kalamneso ijolle ira dorgomi kana ke sattirmatani sora es
Kenya National Music Festival Woldorgom Misirba Manen Barno Kenya Sirba Gosgosa Heddu Sirba Sirbana manfar santanan faruwa kan far santanan sirba dunya sirba adatenya sirba afrika sirba heddu wal durgum sisan akkanan yolle tun san ni oli tol tafe din namo fayi fina kate waya ada su jala ni date na kate tin ol su gadiya Sirbada khaysa sirbada borana moy ijolle siollot moy gafasille akkan jedane tinimani presidenti kenya uru kenya tatte tru fete narkhul
coming next on stage is the Isiolo Girls Secondary School presenting a boran folk song sung by young borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter
Gudana director number note sadarka lamesto isyoloti number note jolle irati sirba dajira hadi bin sirba mani
sirbi wa khalele jir
sirbi wa kan farsan
sirba afana woradi khalele jir uri kofi jolle ni jira dance le le jir ti sirbi hadi bin le fox song garen fox song ni kuriya sirbi ya kono ni bufani to keso ni man para lota kadura hay jollo lamesto ni kabambara nota kabadice da be matade jidu tade so ni mambara nota kadira hay jollo
Thank you. Isan maal sirbatani taree sobaata?
Waliin sirbinu Boorana ka faaruu faa ka gudii faa sirbi ijoolleen kaibaa yoo waarii faa taphatu.
Warri lammeessoo baay'inaan sirbu dhahaa warri dhahaa barricha.
Ijoolleen dhahaa barricha sirbama isiini konsooleen beekan kun Boorana kan jirti. Isiini sirba konsoolii fi sirba Boorana isiinleen kaloolii ol kee sirbi.
Ijoollota tokko keessoo baatan filan dubbifna inni amma arguu hin dandeenye kumuu hin dandeenye. Agam irra maachan agam irra gammadan.
Guddoo lamaan guddoo gargaaree maqaan keelaleen ba'ee maqaan gosaaleen ba'ee iddoo gammachuuni.
Nam tokkeessoo lammeessoo sadeessoo ba'ee maan badhaasan.
Wanni nagaa kennanii waan akka toroofii kan kennaniifi fakkaatii gartee ittiin akka ittiin dabarsellee raatifite.
Dansa yoo kanaa ganna kanaa mootanii ganna dhufullee yoo kanaa finansaatti qophaa'uu fi hawwu jirtan.
Akkumalee itti gaafatu jirran. Amma ya karaa garree amma ya daandii garree amma gosoota qaban yoo waaqee. Wanni kun guddoo dhaqsa ijoolleen kunneen aadaa barattee aadaa kan dhageessee akkasumas wanni kun aadaa leen keessatti aadaa leen ittu aadaa leen lafaan faddu aadaa dhibin leen qaban aadaa ofii barattee irra gammadu.
Ijoolleen keessan agama afaan keessan garuutu agama afaan ofii jabeeffata nami.
Durii wanni kan aadaa kun guddoo durii lafa dabbattee. Amma aadaan kun amma deebi'uu jira.
Abdii Dhibaa Godaanaa daayireektar man barnoota sadarkaa lammeessoo ijoollooti man barnoota ijoollee dhiiraati. Kan bira jabaanneetiin aadaatiin jabeeffachaa yaanaa jedhani jabeeffadha jenneen illee iddoo galateeffanna. Abdii nagaa keessa.
Ayyee.